Umboniso wokuqala phambi kwendalo. Ekuqalekeni kwakungekho bantu, zilwanyana, lulwandle, mithi, langa, okanye ezinye izinto. Kwakumnyama, kulucwangco. Ngelo xesha yayinguThixo kuphela owayekho. Wathetha ngezwi zakho zonke izinto esizibonayo kweli lizwe. Umzekelo, ilanga, inyanga, isibhakabhaka, nomhlaba.